JKWS Uganda. Uganda, Uganda yange, Uganda, pulira, mazima mjagala Uganda. Uganda, jenzaliwa, Uganda, jensomera, Uganda, jenkolera, matenga, jenpasa, Abazungu, bagala Uganda, bachaina, abahindi, abotebagwa mu Uganda. Wafala mochi. Wachibanyi BBC kati following Uganda. Iwuta stela nyanzi ya alimanyi. Uchimanya wanyagwanda wanji vali mu Uganda. Wani ya valeta. Ati na ulila genocide ya bayo. Na ite guanga ko. Wagana Uganda. Uganda, Uganda yani, Uganda, Uganda, Lina Jagger, Uganda. Uganda activity ya kenya bei. Sukari, tuwalo.
Misari ye, sasu diri wangulu.
Sala za mapasite ziba tuwa, nagaza bei. Ate mpili ya wali wa pasta vocha baibu kubala zote za achi. Ate mpili ya wali ya watu ndo mcheri nukuta dena mazi. Uche mwenye Uganda siya fia vya afanyo. Uganda tulina katonda. Echapa mungalo. Onkulambeze wensi chirano. Parliament biri abali benguzi yebuza kafunda kijabe mani kaka jonda one boy tena na matai we rock we rock the power of Africa from within my country.